Kanyoni, ubonye tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana?
Noneho unaniwe mbere yanjye koko baka?
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba, naho usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene! Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30. Turabasuje abakunzi ba Radio Rwanda. Jewe Teta
nanjye Cyusa
tubaha ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi Itetero.
Bona nshuti zacu, yambi, twari dukumburanye rwose.
Amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite? Twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose, sibyo? Nibyo rwose Cyusa. None se nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko ntituzajya tubona abantu barwana, tuzajya duhunga kugira ngo batadukomeretsa, sibyo?
Nibyo rwose Teta. Bana nshuti zacu, ese namwe mujya munywa amazi yanduye? Muze twumve inshuti zacu.
Nasa ababyeyi bacu bo bahishiwe iki uyu munsi?
Ababyeyi, mu kiganiro cy'ubushize twasobanura ko tugomba kurinda abana bacu ingaruka z'amakimbirane ari hagati yacu ababyeyi. Twagira icyo dupfa tukirinda kubyereka abana, tukanirinda ko batwumva dutongana. Uyu munsi turasobanura ko twasukura amazi yo kunywa, ndetse tukanaha abana bacu amazi atetse.
Ngaho rero mwese nimume ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro Itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 47 72 21.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Gahene uri kuzunguza nawe umugozi uratuma mbyica.
Wibeshya baka, yaba ari wowe uri gusimbuka nabi.
Simbuka cyane waka, simbuka. Dorora ukandagi
baka, marabyishe vamo wabyishe waka.
Ndiyo njyewe ntabwo mvamo di.
Wakandagiye umugozi.
Ubundi sisi Gahene wazunguzaga umugozi nabi?
Oya di, urasiramo twese tumaze gusimbuka.
Muranyibye gahomereza uwo mugozi ngufatire.
Gahe jamani wowe usigaye.
Arabyishe!
Ngwino nawe umfatire n'indyo ukurikiyeho.
Nge mbivuyemo ndiruhi.
Oya di, banza ufatire undi mwana se nawe asimbuke.
Njyewe ntabwo mbyemera, mumpenze ubwenge. Gahene, banza umfatire nanjye nsimbuke se nyine. Kubera iki mwasimbuka mwenyine se?
None se wowe ntiwasimbutse? Se wabanje?
Mwebwe se ko mwasimbutse kabiri kabiri, njye ngasimbuka rimwe ryonyine.
Basina, reka tubanze tunywe amazi turuhuke, maze ubundi twongere dukine, sibyo?
Nitugaruka ninjye ubanzamo.
Ninjye ngaho nabwo ndaguha umwanya wanjye usimbuke ngufatire. Iwe!
Wayikigaye!
Ninde wandobeye amazi?
Ese nayo akara yanjye? Gahene uri unywera amazi yanjye se nyine?
Uzi ko ntari nabonye ko dufite utujerekani dusa? Yewe abonye. We, muze murebe amazi ya Bakame yazanye ukuntu asa.
Mpereza amazi yanjye.
Yewe, ese ubwo Baka, kuki wazanye amazi yanduye?
Ntuyanywe ni mabi Baka.
Ntabwo ari mabi mwibeshye.
Gare wakadasa niyizi byo hasi. Ntitwavuze ko tuzajya tuzana amazi atetse?
Ntabwo ari ibizi byo hasi ye. Njyewe nafashe akabido papa yanywereyemo ubushera ejo,
ndakoza nshyiramo amazi atetse nimbeshye rero ngo arasa nabi
ubwo rero akogeje nabi
apu ibivuze usari icyo bitwaye mwege se nimujya mubirye
ese ubwo baka iyo ubwira iwanyu bakakongereza neza ko ari byo byiza
maze nanjye akanwa kakanjye kari karimo umutobe ariko mama yakanyegeje n'amazi n'isabune ahita nsukiramo amazi atetse
nanjye mu rugo barambwiye ngo nzajyemo amazi atetse kandi adasa nabi
nanjye nuko bambwiye baka ayo yawe aratetse ariko arasa nabi yamenye
erererere nene amazi nizaniye rero mbura icyo nywa
ntabwo ubura icyo nywa yewe
ndekure ese muramwe simbareba
yamenye turaguha kuyacubaka sibyo nshya mwake tukamuha
yewe
turamuha
isuku isuku tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku
Tata, karabi, bakame disi yazanye amazi mu kajare kandi papa we yari yaraguriyemo umusururu. None utundi tunyamaswa turamusetsa.
Yego disi cyusa, kanya nabwiye utundi tunyamaswa ko iwabo bamuha amazi atetse. Ese abana, namwe nimutubwire, mujya munywa amazi adatetse?
Mama, bazi yo ku kigega sinyamwe. Mama, mama, meza yo kunywa. Amazi yo kuri depo. Amazi yo kuri robine. Tunywa amazi yo ku mugezi. Amazi meza atetse. Ni mama yama.
Mama yambujije kunywa amazi mabi.
Mama, amazi atetse. Ngiye nywa amazi ku mugezi. Nywa amazi yo kuri robine.
Amazi gatetse kaba gashyushye.
Amazi meza batetse. Amazi yo kunywa abatetse.
Nazitetse. Nazisafiriye. Nasika amazi nkashyira ku mashyiga. Nkacyana.
Ukarasa ugacyana. Amazi yo kunywa garabihindura.
Oh, mubivuze neza rwose. Bana inshuti zacu. Namwe mujye munywa amazi atetse. Kuko kunywa amazi mabi bitera indwara. Sibyo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese. Abana, mwayumvise, twicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Ndasaba umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kumwegereza ikaramu y'igiti, urupapuro cyangwa ikayi, agati kuko tubyifashisha mu isomo ryacu. Nshuti zanjye, muribuka ko ubushize mu isomo ry'Ikinyarwanda twize gukora cyangwa kubaka umurongo uvunaguye. Uyu munsi rero tugiye kwiga guca umurongo uvunaguye. Ndifuza ko dusoza isomo ryacu buri mwana wese ashobora guca neza umurongo uvunaguye. Abana, murasabwa gukurikira kandi mugakora ibyo mbabwiye kugira ngo tubikore neza. Reka sawe umuntu mukuru muri kumwe guca umurongo uvunaguye ku rupapuro. Nshuti zanjye. Ngaho nimwitegereze uko umuntu mukuru aca umurongo uvunaguye. Nshuti zanjye. Ngaho rero ni munyuze urutoki muri uwo murongo uvunaguye. Ni byiza cyane. Noneho koresha urutoki uca umurongo uvunaguye ku meza cyangwa ku musambi ubikora inshuro nyinshi. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana muyobore muri iki gikorwa. Murakoze cyane. Nshuti zanjye, ngaho nimusohoke hanze mutwaye rwa rupapuro ruciyeho umurongo uvunaguye umuntu mukuru yabandikiye. Hanyuma mufata uduti muco murongo uvunaguye hasi, mwitegereza uwo murongo umuntu mukuru yaciye ku rupapuro. Mubikoze neza cyane. Bitewe nuko tumaze gukora hasi rero, ngaho umuntu mukuru muri kumwe nagukarabye intoki. Ni byiza cyane nshuti zanjye. Ngaho rero nimufate ikaramu y'igiti, ikaye cyangwa urupapuro, hanyuma muce umurongo uvunaguye inshuro nyinshi. Ndasaba abantu bakuru kwaba hafi no kubafasha. Ubikoze neza cyane. Abana, isomo ryacu rijyanye no guca umurongo uvunaguye naho rirangiriye, ariko reka mbasigire umukoro. Muze gukomeza gukora imyitozo yo guca umurongo uvunaguye ku rupapuro, hanyuma mwereke abo mu bana batakurikiye isomo ryacu. Nshuti zanjye, ngaho nimwihe amashyi menshi. Muri abana beza pe, murabeho naho ubutaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani muzadikanya arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana murabyumvise, umwanya wo kumva inkuru urageze. Nibyo cyusa, kandi nyago kwa dutangira inkuru ivuga ngo bakoze indege. Nibyo rwose, bana inshuti zacu, muze tumusangare dutegereje.
Kera habayeho
abana
Karame nyogoku.
Amakuru yanyu
ni meza nyogoku.
Eh, ndagarutse rero, ndagarutse ariko muribuka ko ya nkuru twayirangije harya ari iyi
nyogoku?
Yego,
yaye umwana nk'abandi.
Umwana nk'abandi, umwana wari ufite ubumuga. Nibyo rwose. Kandi twavanyemo isomo rikomeye, dufata n'ingamba zishimishije, sibyo? Twebwe ubwacu, mwe bw'abana no kubabyeyi, nabo mwabona bafite imyumvire, mukagerageza kubegera mukababwira muti nyamara ntabwo ari byo, muramuhohoteye, sibyo? Mukagerageza mukababwira, nabo baba bahari bateze amatwi, mujye mwungurana ibitekerezo, sibyo? Kugira ngo mwese mutekane, mwese muri kimwe, sibyo? Noneho rero uyu munsi tuje kureba inkuru ivuga ngo bakoze indege. Hey, abana ati bagenzi banyu bakoze indege. Murabizi ko bajya bakora indege?
Yego.
Reka turebe. Umwana witwa Neza na Sano ni abana bava indimwe. Neza na Sano ngo se ni umubaji. Umubaji muzi uwo ari we?
Yego.
Aba bigenzi ate bakora iki?
Yego. Abazimbaho.
Abazimbaho. Havamo iki?
Ngiye nyogoku.
Yego.
Intebe, ameza, ibitanda, utubati n'ibindi.
Ibintu byinshi cyane n'imitako. Mwarimu bizi? Ngo rero ngo se n'umubaji abaza intebe, akabaza ameza, ngo ndetse n'inzugi. Ubwo we nibyo yahisemo, sibyo? Noneho rero ngo nyina w'abo bana we ni umuboshyi. Umuboshyi se muramuzi?
Yego.
Yego.
Umuboshyi aboha ibintu bitandukanye nk'udutebo, duseke,
n'ibirago. N'ibirago barabiboha buryo. Ibirago se murabizi? Yewe we, babyicaraho imikeka, bimeze nk'imikeka ariko byaboshywe n'intoki mu bwatsi, sibyo? Ibyo nibyo bita ibirago. Nyina wabo rero w'abo bana yari umuboshyi, akunda kuboha ibirago akajya bigurisha ku isoko riri hafi y'iwabo. Birakenerwa cyane kuko nibyo bicaraho hari iwacu mu ntara. Ababyeyi bicara ku ntebe rimwe na rimwe, abana bakicara ku birago. Haba hari ibirago biteguye bisa neza bitariho ibyondo, babigirira isuku cyane. Noneho rero ngo Neza na Sano nabo bakundaga imyuga. Buriya kubera iki?
Ni ukubera ko bavutse babona ababyeyi babo ari byo nabo bakora.
Yego, akenshi ibyo umubyeyi yakora abana baramwigana ntihaburemo abamukurikiza bamaze gukura niyo mpamvu umubyeyi aba akwiye guhitamo ibintu byiza kuko bigirira akamaro abana aba yarabyaye bamureberaho sibyo ngo mu mikino yabo bakunda kubaka cyangwa gukora ibintu bitandukanye murumva rero ko nyine ari imyuga sibyo reka ngarukiriza ahangaha tuzarebe ukuntu iyo mirimo bayikora sibyo murakoze muri abana beza amashyi mwakurikiye neza cyane mwumvise iki
twumvise ko ababyeyi bagomba guhitamo ibintu byiza wenda gukora ikintu cyiza kugira ngo babe urugero rwiza abana babo babyaye
rwose urugero rwiza rw'ababyeyi rurakenewe wowe
mwumvise ko buri kintu cyose umubyeyi yazajya akora ntuzajye wita ko ari we wenyine wagikora ahubwo nawe uzajya umwigiraho
ukamwigiraho yee wowe
kugira amashyushyu yo gukora ibyo ubona ugakora ibintu bishyashya ukanabyigiraho kuzajya wigira no ku byo ababyeyi bawe bakora
ukavumbura
ibintu bishyashya
uhereye ku byo wabonanye ababyeyi wewe hodi tubwire
kugira ngo tuzajye dukora imyuga kuko ababyeyi bacu bazajye batwereka imico myiza
imico myiza ingero nziza mu byo bakora namwe mukabigana igihe bazaba batakiriho bashoje igihe cyabo cyangwa batagifite imbaraga namwe bajya bavuga ngo yakurikije mama we ngo muzi ko mama we yakoraga biriya undi ngo ngo n'uwa papa we murumva ibintu byiza amashyi murakoze cyane murabana beza
ukuntu neza na sano bakunda imyuga yego shacyusa mu mikino yabo bakunda kubaka cyangwa bagakora ibintu bitandukanye
nanjye biranejeje cyane rwose
tata
karabi
natwe tujye tuvumbura duhereye ku byo twabonye ntituzashike n'igice kizakurikira noneho mbere ko dutaha tubanze turirimbare indirimbo muriteguye twatangiye
nkoresha amazi meza n'isabune akaraba intoki akaraba intoki nkoresha amazi meza n'isabune akaraba intoki neza mbere yo kujya ku meza nkaraba intoki iyo mvuye gukina nkaraba intoki mvuye mu bwiherero nkaraba intoki I wash my head nkoresha amazi meza n'isabune akaraba intoki nkoresha amazi meza n'isabune akaraba intoki neza nkaraba intoki I wash my hands nkaraba intoki I wash my hands
mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
agatambaro k'umwana karihe
ngako karahise
agatambaro k'umwana karihe
ngako karahise
gikundiro dore bakagushyizeho
oya nyirangire wikanshyiro
kubera iki se ntituri gukina se
ntabwo mbishaka
nyirangire rata kanyishyirireho
niba ari ibyo uva mu gikundi kuki se ngo ushyireho agatambaro k'umwana ukabyanga
none se ko njyewe niruhuye kuzenguruka
twebwe se hari ubwo turushye
mukanya se nitujya mu rugo tugahita turuhuka
ndaretse ndigendeye
none se ugiye he gikundi ubivuyemo
nigiriye kunywa amazi hari
ndinda tujyane gikundi nanjye ndayashaka
niba ari ibyo nanjye ndaje ntabwo mu nzira ngeye
yewe dore kano kantu kari mu mazi
mama yiwe ni agasimba none se ko gafashe gikundi
ko nari mfunguye amazi ku
ko kaza gikundiro manzi muze tuvome menje dufate dusimba twinje
bijugunya nibibi gikundi reka ko amazi yo mukigega wafunza amazi nyirangire mama tadukubi
nyangire nifitinyo
ayiwe uri mu bice gikundi
mama gikundira na nyangire na washaka kunywa amazi arimo ibisi
ye baba data we funga yo amazi gira vuba kukimunywa yo mukigega se
Nabwo ari nge n'igikundiro.
None se ndamwe.
Namubujije aranga mama.
Kunywa amazi adasukuye n'ibi bigikundi. Sibyo? Ashobora kugutera indwara.
None se ko no mu rugo tuyemo.
No mu rugo turayenywa kandi papa na mama nabwo batuvuza.
Ye baba we, nibyo. Kuki wanyu batawa amazi atetse se?
Mama aravoma akaduha. Nago tuyateka. Na papa ajyayenywa gutya.
Ye baba we, havese utayenywa kandi nakujije. Nabibonye rwose ko atega ibiganza kuri robina kawo. Ubwo se ni byiza koko gikundi?
Yee.
Nabwo ari byiza wibeshye.
Gikundi, oya ntabwo ari byiza. Ntuzongere kunywa amazi adatetse. Urumva nawe nyirangire?
Yee.
Kandi niyo yabatetse, mujye muyanywera mu bintu bifite isuku kugira ngo bitazabatera indwara. Mwabyumvise?
Yee.
Ee, ngaho nimuze mbaha amazi yo kunywa wa mugani inyota yabishe mwakinye cyane. Ngiye ndo yafite meza atetse kandi afite isuku. Ngaho
ngwino gikundi. Mama nangira mama amazi yo kunywa ngize inyota.
Ye, muze mwese nta kibazo.
Umwana wiga mu rugo mboneza mikuri rwo mwitetero abujije mugenzi we bigana kunywa amazi yo mukigega amubwira ko abo banywa amazi atetse. Ese babyeyi, ni gute twasukura amazi yo kunywa? Tubatumirira impuguke idusobanurire.
Nitwa Elizose, ndi umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu karere ka Gicumbi. Iryo shami rikaba rinabarizwamo isuku n'isukura. Amazi yo kunywa mbere yo kuyanywa ni ukubanza kuyasukura. Ibi bikaturinda ko dushobora kurwara indwara zitandukanye harimo n'indwara z'ibyorezo, cyane cyane indwara zituruka ku mwanda n'indwara z'ibyorezo bindi. Icya mbere mbere yo gufata amazi umuntu afata ibikoresho akabisukura, bya ibikoresho byo gutekamo amazi, bya ibikoresho umuntu akoresha anywa amazi ndetse n'ibikoresho bibika amazi. Iyo umuntu amaze rero gusukura ibyo bikoresho ndetse n'aho ari butegurire y'amazi, yaba hayategurira ndetse n'aho yabika, naho hagomba kuba hasukuwe kandi hihariye. Ayo mazi rero avomwa akavomwa muri bya bikoresho byasukuwe. Ashobora kuba ari isafuriya imeze neza cyangwa se akajerekani umuntu ashobora gukoresha avoma amazi hanyuma akayashyira mu isafuriya akayateka akayacanira akabira ku buryo agera ku kigero cy'uko umuntu ashobora kwizera ko mikorobe cyangwa se udukoko turimo dushobora gutera indwara twaba twapfuye. Hanyuma y'amazi amaze kubira umuntu yaterura ku ziko akayashyira ahabugenewe hafite isuku hasukuwe nk'uko twatangiye tubivuga kugira ngo ataza gutokorwa cyangwa se kujyamo indi myanda ashobora kuyanduza nyuma yo gutekwa. Hanyuma akayareka agahora, yamara guhora akayashyira mu gikoresho nanone gisukuye neza. Icyo gikoresho gishobora kuba ari akajerekani, gishobora kuba ari ibinika cyangwa se ikindi kindi umuntu akoresha mu kubika amazi. Hanyuma rero mu gihe cyo kuyafata nacyo cyangwa se kuyanywa, nk'uko twatangiye tubivuga ko ibikoresho byose bisukurwa, yaba ibyo kuyatekamo, kuyavomeramo, kuyabikamo ndetse no kuyanywesha, umuntu afata igikoresho gisukuye, ubwo ni igikombe cyangwa se itasi ku bayikoresha cyangwa se ikirahuri, agasukamo amazi. Birumvikana nyine ko yaba ari ya amazi aba yavomeye mu gikoresho cyiza gisukuwe, aba yatetswe mu gikoresho cyiza gisukuwe ndetse yanabitswe mu gikoresho cyiza gisukuwe, agasukamo ya amazi akayanywa ku kigero yumva yifuza. Amazi ntabwo ari mabi, umuntu ashobora kuyafata inshuro yumva
ayakeneye ariko abantu bakunda kuyanywa ari uko bumva umubiri yabasabye ntabwo ari ngombwa ko umuntu afata amazi ari uko umubiri uyamusabye ahubwo amazi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi cyane ko abahanga banagaragaje ko 70% by'igize umubiri w'umuntu harimo n'amazi hanyuma akamufasha gukomeza kumererwa neza bimurinda kugira indwara zitandukanye nk'umutwe kugira umwuma ndetse n'ibindi agakomeza kugira ubuzima bwiza cyane ko amazi ni ubuzima ni ngombwa kunywa amazi atetse kandi asukuye abana no gukomeza kubatoza kugira umuco w'isuku n'isukura ntibakanywe amazi babonye kuri robine amazi ari mu gikoresho batazi uburyo yagezemo amazi hari abana bashobora kunywa amazi adatetse ibi ni ugukomeza kubakangurira nk'ababyeyi nk'abantu bakuru dukomeza kubashishikariza kunywa amazi meza atetse ari mu bikoresho bifite isuku kugira ngo bibarinde za ndwara zituruka ku mwanda cyane cyane ko iyo bibagezeho bishobora no kubatera n'ibindi bibazo harimo ibibazo bijyanye n'imirire mibi ndetse n'igwingira cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5 turabasaba ko mutajya munywa amazi mubonye hari abana bashobora kunywa amazi yo muri robine adatetse adasukuye cyangwa se ari mu bikoresho batazi uburyo yagezemo bana rero mwaba muri ku ishuri mwaba muri mu rugo mwaba muri mu rugendo mwaba muri mu mikino itandukanye turasaba kuzajya munywa amazi meza asukuye kuko bituma mugira ubuzima bwiza bikabarinda indwara zikomoka ku mwanda
babyeyi batubwiye ko amazi yo kunywa tugomba kuyateka mu gikoresho gifite isuku akanabira batubwiye ko kandi tugomba nanone kuyabika mu gikoresho gisukuye tukanatoza abana bacu kunywa amazi asukuye kandi atetse kugira ngo tubarinde inzoka n'izindi ndwara zaterwa no kunywa amazi adatetse
nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duha akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero
teta n'abacyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriwe ko tugomba kurinda abana bacu ingaruka z'amakimbirane yaturuka hagati y'ababyeyi kuko bitera abana ubwoba n'agahinda maze bigatuma abana bacu badakura neza duhere ku butumwa bwa Jeremy Mutagomwa utubwira ko tugomba kurinda abana amakimbirane mu muryango kuko ari mu bidindiza imitekerereze y'umwana bivuye ku makimbirane mu muryango iwacu naho Maria Mungu Jean Felix ati impamvu ya mbere nuko umwana amenya amakimbirane yo mu rugo bimwangiriza imbamutima bigatuma no mu bandi bana bagenzi bajunjama bitewe n'ibyo abona mu rugo dusoreze ku butumwa bwa Nkundimana Stefan Kamoso ati ni ukuri twese nk'ababyeyi dukwiye kwirinda amakimbirane yo mu muryango kuko agira ingaruka ku bana bigatuma abana bahungabana kandi n'imikurire yabo haba mu bwenge no mu gihagararo ikadindira bityo rero twirinda amakimbirane dushimire Jeremy Mutagomwa Maria Mungu Jean Felix na Nkundimana Stefan Kamoso ku bitekerezo byiza batugejejeho
mama Greta turamushimiye bane inshuti zacu namwe ababyeyi bacu twari kuba muri iki kiganiro itetero turabashimiye
nimuzakigwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha
reka tubasubire indirimbo ibashimishe mwari kumwe
na teta
nandi cyusa
bye bana nshuti zacu
bye namwe ababyeyi bacu
imana ibarinde turabakunda
Yeah.
ikiganiro cyo mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.